sewahamba nabafoweni ekhaya wena usabuya ukuzosibona sakwenzani wemntanami ekhaya ngoba usabuya ukuzosibona sakwenzani wemntanami ekhaya ngoba usabuya ukuzosibona ngithi wobu buya ubuya mntanami
Since